linga 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 be. Linga linga everything go be well. Really Camilla now we will. Power production, put it running. Linga 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 linga. This everything go now be well. Lord have mercy, have inspiration for me.
Yenza bakubira muziki nemnyumira.
Million.
Kuba bendera boda to boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Chameleon.
Champion. Pampanika kone bagatuna.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera you gotta jimpuba.
Champion.
Amini mini mini mini. Chinda mwena na basabanga Mike. Nga banyimane Mike. Nga chivampa Mike. Kumipiri na basabanga ziraidi. Nga chivampa riding. Nga balina ziraidi. Sijukiro muwale ya ngamba. I'm not answer moro vanyo matresanga. Yes, ne mujuki zabe ya ngamba. Na amba zika kia kabi ya ngane sambi.
La, dogari mugeto never give up. Havuga boda never give up.
Na wali kuchiyo never give up. One day they gonna be go.
Omosomi asoma gwe never give up. Na wasome somu some gwe never give up. Yenza tako katage ja never give up.
Hey. One day they gonna be go. Yenza bakubira muziki nemnyumira.
Million.
Kuba bendera boda to boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelea.
Champion. Pampanika kone bagatuna.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera you gotta jempuba.
Champion.
Laba munange bampita sebe yali omuvubuka weka wempe bampita hero. Waliwo mudonge yangamba nti siri hita mulubeera nze ndibeera zero. Anoonya abasajja never give up. Nawa anoonya abakyala never give up. Hands up going on munange never give up. Nawa anoonya one night stand never give up. Bogera binje biruma kale. Bakunafuya ofuso mulabe. Ove kumulamu abasunge kale. Never 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 give up.
Million.
Kuba bendera boda to boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelea.
Champion. Pampanika kone bagatuna.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera you gotta jempuba.
Champion.
Achani watambulie Joseph Mayanja. Kamelion yule mtoto toka mbali. Wana madhara umengi ya okumbuki zili siku. Tunanya uji bila sukari. Shukrani mola mwe marijaria. Asante sana mashabiki nani umbea. Wanahitaji myself inapotembea. Asante sana mola 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 mwe.
Omosomi ya soma gwe never give up. Na wasome somu some gwe never give up. Yeza tako katageja never give up.
Hey. One day they gonna be go. Yenza bakubira muziki nemnyumira.
Million.
Kuba bendera boda to boda.
Champion.
Kwanu kwa manji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelea.
Pampanika kone bagatuna.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera